Mwule chinonyeleza ku ndwadde enkambwe cha Joint Clinical Research Center chitongoza kawefube agendele dwamu okunonye nsibye suwa mbumbi kuna butano kuzimbe ekifo ekisoke ddala mu Uganda awagende okuchusu wangu obusomyo mukaifu okulwanyisa ekirwadde kya sikosero banna lubiri ebiwandiko biraga nti abaana emitwalo ebiri bazaalibwa n'ekirwadde kya nalubiri kyokka ebitundu kinana ku buli kikumi ku baana abo bafa nga tebannaweza myaka etaano. Abakugu era bagamba nti bannayuganda tebalina kugwamu suubi kubanga obulwadde bwa nalubiri busobola okujjanjabibwa ne buwona kavuna omulwadde akyusibwa obusomi obwo. Bino bijjidde mu kiseera nga minisitule y'ebyobulamu yaakatongoza enteekateeka ey'okutandika okukifuula ekyobuwaze okukebeza buli mwana azaalibwa obulwadde bwa nalubiri okumanya omuwendo omutuufu ogwa balina obulwadde obwo mu Uganda beeteekereteekere nga bakyali. Mu kiseera kino omulwadde wa nalubiri mu ggwanga bw'aba waakuwona alina kutwalibwa mitala amayanja ne bakyusa obusomi obwo kyokka nga bannayuganda abasinga obungi tebalina busobozi obwo. Senkulu wa Joint Clinical Research Center Dr. Sisle Kityo asinzidde mu kutongoza kaweefube ono ku kitebe kyabwe Rubowa n'asaba buli muntu adduukirire enteekateeka eno.
Zona miliyoni nya eza dola tuzeetaaga tukole ebisenge mwe tuteeka abalwadde be tuba tukolako okukyusa obusomyo. Zino rooms ziri special, toyinza kuzikolako kitundu n'otandika okukola. Ate bwe tubanga tuva mu clinic obusomyo bwe tujja mu bantu mu clinic tubutwala mu lab, tulina okubukolako, tulina okuchecking anti kye tukoze kyekyo, era ng'obusomyo bwe tubukomyawo mu ddwaliro mu center mu clinic mu rooms ezo ze tuba tukoze ne tuziwa abalwadde abo ate ne tuba monitoring. N'olwekyo ebintu byonna bitambulira wamu, bye tukola mu clinic ne bye tukola mu lab byonna birina okubeera nga weebiri tulyoke tutandikire. Twagala kutandika nga tuli ku mutindo gwa wansi, twagala kutandika nga tuli ku mutindo ogukwatagana n'ogw'ensi yonna.
Minisita y'ebyobulamu Dr. General Sacheng agambye nti baakuzimba ebifo awakyusizibwa obusomi ebiwerako kubanga obwetaavu bungi nnyo.
This initiative that we have launched today will help to fast track the initial setup of the transplant that the infrastructure that we visited today to make it functional as we wait for government to inject in money so that we can have a bigger transplant unit. The vision of government is not only to have one transplant unit here, there will be another one.
Minister of Science and Technology Dr. Monica Musenero yeyamye nti ministry ye yakola ekisoboka kyonna ensimbi ezifunike.
Gavumenti kubanga ekitongole kyange kya Science Technology and Innovation twabakiikirira JCRC mu cabinet naddala ku bintu bino ebyokunoonyereza. Helese ebakiikirira mu bintu by'okuwa services, naye ffe mu bino ebikyali ebipya ffe tulina okubakiikirira. Kati ffe nga Science Technology and Innovation tutaddeyo nti tugenda kulaba nti bafuna ssente mu financial year etandiika mu 2026.
Ku mukolo ogwo President wa Rotary International Francesco Arezzo agambye nti ekifo kino bwe kinaaba kiwedde kya kutumbula ebyobulamu mu Uganda ne Africa yonna okutwalira wamu.